hakuna kama we baba. And I sing for you, I believe in you, and I pray for you, I pray for you.
Hakuna kama wewe Yahwe,
hakuna
kama wewe Yahwe,
e baba,
kama wewe Yahwe. Hakuna kama wewe Yahwe, kama wewe Yahwe, kama wewe.
Potea baba God, we bado unanionesha love. Nashukuru kwa maana umenionesha nisikate tamaa. Oh my Lord have mercy, upendo welezeki. Unanipenda kweli, unanipusha na mengi. Oh my God, wapo wengi waloshindwa wamefanya nimepita pa. That's why hakuna kama we baba. And I sing for you, I believe in you, and I pray for you, I pray for you.